shirkadda caanka ah ee BYD ee gawaarida soo saarta ee Shiinaha laga leeyahay ayaa gashay heshiis ay Turkiga ugu dhisayso warshad balaayiin doolar ku kacaysa. Warshaddan ayaa sanadkii soo saari doonta 150,000 oo baabuur oo intooda badanna loogu talagalay suuqyada midowga Yurub. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in heshiiskan uu muujinayo isbeddel ku yimid xiriirka Turkiga iyo Shiinaha. Sebel Krabel waa agaasimaha waaxda Asia Pacific ee jaamacadda Getek ee Istanbul. Heshiiskan wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo isku dheelitirnaan la'aanta ganacsi, taasi oo dhaawac ku ahay Turkiga. Dhinaca kalena, Shiinaha sidoo kale waa u muhiim sababtoo ah baabuurta halkan laga soo saarayo ayaan laga qaadi doonin canshuuraha, maadaama Turkigu uu kastamyada la wadaago midooda Yurub. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in warshadan la qorsheeyey ay tahay mid looga hortagayo canshuuraha cusub ee midooda Yurub uu ku soo rogay gaadiidka Shiinaha, waxayna sheegeen in maalgashiga cusub uu sidoo kale calaamad u yahay isbeddel ku yimid siyaasadda Beijing kadib sannado badan oo iska ilaalinaysay inay maalgashato Turkiga. Sharon Ergin waa khabiir ku takhasustay Shiinaha oo ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee Yurub. Ma arkaysid maalgashi Shiinaha uu ku leeyahay Turkiga, sababtuna waa in Shiinuhu uu u arko Turkiga inuu yahay waddan khatar siyaasadeed oo sare leh oo ku yaalla gobolka. Laakiin taasi ayaa isbeddelaysa. Qaar ka mid ah bulshada Uyghuriska ayaana ka walaacsan in Turkigu uu dhabarka u jeedin doono. Ankara waxay aad u dhaleeceysay ficilada aadka u daran ee Beijing ay ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghuriska, iyadoo in badan oo ka mid ahna magangelyo siisay. Dadka wax indhaindhaeya ayaa sheegaya in Uyghuriska ka soo horjeeda Shiinaha ay hadda ka cabsi qabaan maalgashiga balaayiinta dollar ah ee Beijing ay gelinayso Turkiga inuu qayb ka noqon karo heshiiskii la gaaray markii wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu dhawaan booqday Shiinaha. Agnes Ongur waxa ay ka tirsan tahay jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul.
There are rumors of course that the Chinese side is pressing for the ratification of this extradition agreement.
Waxa jira warar xan ah oo sheegaya in Shiinuhu uu ku cadaadinayo in la ansixiyo heshiiskan dad isku celinta oo ay rabaan in Uyghuriska Turkiga ku sugan ugu yaraan qaarkood lagu celiyo Shiinaha si loogu maxkamadeeyo gudaha Shiinaha iyo wixii la mid ah. Kuwa kale ayaa qaba in uu janjeersiga Shiinaha ee dhanka Turkiga oo xubin ka ah NATO ay qayb ka noqon karto loolanka sii kordhaya ee Beijing ay ku xoojinayso saameynteeda caalamiga ah, gaar ahaanna ay kula tartamayso Maraykanka. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Ankara iyo Beijing ay gaarayaan xiriir diblomaasiyadeed oo sii kordhaya oo ay ku jirto dhaleecaynta dagaalka Israa'iil ee Hamas. Waa tan mar kale Agdas Ungur oo ka tirsan jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul.
If you take for instance the Gaza issue right now, Turkey and China, and even without trying, they see eye to eye on this issue. Their foreign policies like align, overlap, and it becomes very much different from most of the other Western countries. So there are certain issues at a global level, at a regional level, that you know China seems to be a much
tusaale haddii aad u soo qaadato arrinta Gaza. Hadda Turkiga iyo Shiinaha isku si ayay u arkaan arrintan. Siyaasadooda dibadda waa waafaqsan tahay oo isku soo noqonoqonaysa. Siyaasadoodu aad ayay uga duwan tahay inta badan dalalka kale ee reer galbeedka. Marka waxaa jira arrimo gaar ah oo heer caalami ah, kuwa heer gobol ah, oo Shiinuhu u muuqdo inuu yahay saaxiib aad uga wanaagsan dalalka kale ee reer galbeedka. Ankara ayaa soo dhaweysay martigelinta ay Beijing bishan ku qaabishay madaxda Falastiin. Dagaalka Israa'iil ayaa wata halis ah inuu faraha ka baxo, iyadoo khubaradu ay sheegayaan intaasi ay sii ballaarin karto oo keliya waxyaabaha ay wadaagaan Ankara iyo Beijing.